Absi yargaga farabdan ayaa soo gaaray shacabka ku dhaqan Garissa County kadib daqiiqad markii wasaaradda caafimaadka ee Garissa County ay shaacinaysay dhimashada tirada dad oo cudurka coronavirus ugu dhimanaya guud ahaan gobolkani saddex qof ayaa sheegtay wasaaradda caafimaadka in saaka ururti uu geeriyooday Garissa County tirakoobyada guud ee wasaaradda caafimaadku ay qaaday ayaa waxay ku sheegtay in kor u kac laga dareemay heerka cudurka coronavirus uu ku gaaray gobolkani Garissa County ayadoo calaamada labaad ee dalkani ka yana haatanay saarantay Garissa County mudane Roblen Nuno wasiirka caafimaadka Garissa County ayaa waxa uu sheegay in tirada Garissa guud ahaan cudurkaasi coronavirus oo ugu dhimat in maanta ay cagacagaynaysay ilaa iyo 100 qof waxa uu mudane Roble sheegay in 24 saacii la soo dhaafay tirada guud ee baaritaanada cudurka coronavirus lagu sameeyay laga helay oo ka mid ahaa cunug yar oo jiray 10 sano taasoo ka dhigaysay in tirada caruurta ee haatan cudurkaasi coronavirus ka qabtay Garissa County ku dhaqan ka dhigaysay mid kor u soo kacaysa kadib markii shalayto cunug 3 bilood kaliya jiray cudurkaasi coronavirus laga helay. Dana Roble ayaa warbixintiisa maalinlaha ee cudurka coronavirus waxa uu ku sheegay in guud ahaan isku celcelis tirada cudurka coronavirus ka haatan uu soo rutay ay gaarayso 1846 qof waxa uu sheegay guud ahaan tirada baaritaanada lagu sameeyey in ay gaarayso 24 saacii la soo dhaafay 16938 qof taasoo ka dhigan in tiradii ugu faraha badnayd daqiiqada ka dambeysa wasaaradda caafimaadka Garissa County baaritaanka ku sameeyayso 72 kala ayaa waxa uu ku sheegay in Roble ay jiifan xarumaha kala duwan ee Garissa County taasoo ka dhigayso in 12 ka mid ah yihiin kuwa aad u ildaran oksijiin kara uu ku soconayo. Sidoo kale waxa uu sheegay in 278 ka mid ah dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan xarumo kala duwan oo Garissa County haatan lagu dabiibayo. 20 ka mid ah ayaa waxa uu ku sheegay in dadkaasi cudurka coronavirus qaba haatan ay ka soo bogsadeen kana soo baxeen xarumaha gaarka ee dowladda Garissa County ay ugu talagashay dabiibka iyo la tacaalida cudurka coronavirus. Mar uu ka hadlayay arrimaha tallaalka ayaa waxa uu sheegay in 24 saacii la soo dhaafay la geeyay degmooyinka kala duwan ee Garissa County 7529 doos oo tallaalka cudurka coronavirus ah, waxuuna sheegay in dhammaantood laga heli karaa xarumaha kala duwan ee Garissa County. Isbitaalada waaweyn ay yihiin saldhigyada ugu weyn ee cudurkaasi coronavirus tallaalkiisa laga qaadan karo. Gabagabadii waxa uu mudane Roble sheegay in iska indhatirka shacabka iska indhatirayeen in dawaaleedba jiritaanka cudurkaasi coronavirus haatan uu noqonayo mid cabsi iyo argagax fara badan gelinaya muwaadiniin fara badan. Wuxuuna sheegay in tan Garissa County ay cagacagaynayso in qof walba uu joogsado qaab walba cudurkaasi coronavirus loogu hortegi lahaa tallaalka dowladdu ay bixinaysana dhammaan shacabka uga qaadan lahaayeen xarumaha kala duwan ee Garissa County. Xamed Faarax Shire, VOA, Garissa.